kalba iho ganshe auga shaailo ga daydiyo arhda iyo feeraha kusamayste aqalba iho ganshe auga aadiga indaha iyo
aduunyada kali kuma ahaan kare ayga libdin.